Serantolantan bɛna gun kamali la kulɔbu fila minnu ka kan ka yɛlɛ ligue 1 na premiɛre divisiɔn ko do san wɛrɛ sɛzɔn na 2022 2023 kelen dɔ na binga fc do monte ɲɔgɔndanw minnu daminɛna juye kalo tile 19 tɛmɛnen pul b tun be mɔpti binga fc tun be mɔpti pul de kɔnɔ ale ka ɲɔgɔndanw kun cɛra o pul kɔnɔ n'o ye mɔpti pul ye pul b jɔyɔrɔw filɛ nin ye ɲɔgɔndanw kuncɛlen kɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ binga fc bolo kuru 9 farankan 5 9.5 jɔyɔrɔ filana bɛ ats de koro bolo kuru 6 farankan 4 6.4 jɔyɔrɔ sabana bɛ esperance football club de medine ka bo segu ale bolo kuru 7 bota 1 3.1 jɔyɔrɔ 4nan laban o bɛ association sportive de tombouctou bolo kanankolo bota segi 0.8 monte ɲɔgɔndan tɔ tile fila pulu a kɔnɔ o ɲɔgɔndanw bɛ ka tan bugunikaw fɛ yen tile 4 sini alamisa juye kalo 28 san 2022 in na o ɲɔgɔndanw bolodacogo filɛ nɛgɛ 16 danamana gosi soni acd gao ale ni luj de kidal olu ka ɲɔgɔndan bɛ daminɛ ni nɛgɛ 18 dana gosira us buguni ale ni renaissance de kenyeba ka ɲɔgɔndan bɛ daminɛ AS ɲɛnade kulukoro sentra ye sini ɲɔgɔndan na n'an ko exempte tile 3 tɛmɛnen kɔ pulu a kɔnɔ us buguni tagacogo ka ɲi ka sanga ni pul kulɔbu 5 tɔ ye jɔyɔrɔw filɛ pulu a kɔnɔ tile 3 tɛmɛnen kɔ us buguni jɔyɔrɔ fɔlɔ b'ale bolo kuru 6 jɔyɔrɔ filana o be AS ɲɛnade kulukoro bolo kuru 4 jɔyɔrɔ 3nan o be soni acd gao bolo kuru 7 jɔyɔrɔ 4nan o be luj de kidal bolo kuru 7 jɔyɔrɔ 5nan na laban o be renaissance de kenyeba bolo kuru 1 voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawurekala seli don